nalya kukonya kubera okakumala kubera okekukola tokwa mubani gwerinda okubera okwe nonya okubera okwe kubera okwe munange 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 kumala
wali kasitama kama wali tatya okubera okwe kusumulula omukono gwe tekulemererwa yadde byoyita mu binene naye eri Katonda butalimu
wali kasita mukama wali totya okubeera okwe kusumulula omukono gwe tekulemererwa yadde byoyita mu binene naye eri Katonda butalimu
ebibuuzo bingi omutwe gwo biyungula maziga n'obulumi bw'oyita mu mbumanyi nalinga ggwe tunuulira oyo ayinza byonna ekyo kitono ky'okola ekyo olumu ne bikumalamu amaanyi nelintandikwa ntono erema Katonda era okwaza Katonda butalimu
wali kasitamu kama wali totia okubera okwe kusumulula omukono gwe tegulemererwa yadde byoyita mu binene naye Katonda butalimu
tokwa mumanyi Yesu ajja mangu gwe mulinde yayaza emmere n'obukunkumuka bufuule ebinene kati teweekubagizanga olw'ebyo oyitamu olisuubidde nenno nnyo eri famire yeeyo okulokoka kwa maama wo kwakusibye omukaabira ennaku tomusindira nnaku mugumye Yesu akyakola wali kasita mukama wali totya okubeera okwe kusumulula omukono gwe tekulemererwa yadde byoyita mu binene naye eri Katonda butalimu
wali kasita mukama wali
Yesu wali munnange amazima
okuwonya
omukono gwe tekulemererwa
Katonda butalimu.